Jambo ry'Imana ntabwo rihera ibyo yavuze izabikora amagambo yayo yanditse ku mutima ukwari azasohora iby'Imana yanditse ku mutima wayo izabikora ndabyize
icyo yanditse yavuze na uzakivuguruza mu migambi ye harimo n'izina ryanjye ubu ndahiriwe kuko Imana inyishimira icyo yanditse yaracyanditse icyo yavuze na uzakivuguruza mu migambi ye harimo n'izina ryanjye